Jesus says them. Idi ebube, ekele diri ki makibu wei ya ezorezo, wei gosim, si kuoku banyere di Boko Haram, gemre baptism, po hafula ni hesmen. Ndi ahubata, leti toka, na kuigwa Christians. Logo Islamization ha, elugo. Kita aga beti wako igosuwe, aga magunu dea secret. Ano mabia kwana? Of Proverbs 24, verse 21 and 22, and it says, "My son, fear the Lord and fear the King. Do not associate with those given to change." 22 says, "For their calamity will rise suddenly, and who knows the ruin those two can bring." Obonya man ye ndia le ti change ye hagi gute we bia. All we have was of then 3,000 workers captured in a day. Nimo state ni. Emulejules, why? Why the evils? No money, no road, no food, no light, no job. No fuel, no petrol, no gas. Hey! Masses are dying. Save your people, Jehovah Jireh. Save us, O Lord. Honor die chori ya kachineke. Because the country is sick, the country is cursed. Nigeria is suffering from many diseases. Nigeria is suffering from political epilepsy, political tuberculosis, political convulsion, cancer, and acquired immune political deficiency syndrome. 419 everywhere, fake pastors and fake prophets, fake reverend. The rich also cry. Oh Lord, how long? Put on the incense, let me see clearly the diseases that the country is suffering from. I will tell them. Onya mama jugula nanya. Ogwo buru ne change. Ndi no ni ni ana wanwe. Onyo ti chidi. Kandia na chinade. Nansi di re karia. Opa no nye magi wetere. Owa kanyere nyaka mere si jidire. They use our brothers against us. Why the evils? Why the evils? Promise and fail. Promise and fail. Fake people with fake promises. Change 2015, a deceit. Vote 2015, a dream. I will tie all roads, what? I will give electricity a lie. We shall make education free, ashe. We shall put food on your tables. Hello. Tribalism, my career. Ndiba, you never were Uche. Hey! Christians, are you people sleeping? Can't you people see the handwriting on the wall? Something is on the air. Something is on the air. I can feel it. I am even seeing it. Hey! Ero in Jade. Ero in Yahweh. Listen. Open the eyes of the Christians, let them see. I'm coming. I thought these people are called to serve. But very, very, very soon, the Lord said that very soon, a no politician will die in Nigeria for Nigeria to believe that he is the Lord, the I am that I am. Umibo, Christians, go to us from Nigeria, see the BC. I'm going to go to the house. Onye amụma dugu na nna ya jere giwa. Ndị amụma dugu na nna ha ekenekwa m si onye nka. Ọ ka dị ndụ isi awe na-acha mkwa ka ịgwa ndị eziokwu o. Bola ige chekene m gakwara gị. Anyị nọ si anyị ga-anagwa. Maka ofu ka anyị si abịa ụwa ka iche. Anyị na-eme anyị bịa wọs in a century. Onye ọzọ ikunikwa. Ndị na-achụ m ka isi mba ala unu agbazila mbọ dị ụta. Ọ bụ na m nọcha na onye nke na-abịa afta mi ọnụ ya ga-aka njọ. Ama bịakwanụ. Biko ndị Igbo nọ na mgbago, unu nụ gasịrị ụlọ mara mma. Nke a bụ ndụmọdụ m. Werenụ ụlọ ahụ mara mma na loan na bank. Werenụ ya bụ ego gbadata n'ebe a mee investment. Biri n'ebe a dịka tenant ma kwụba ụgwọ ụlọ. E nwere ihe furu be mmụọ m ji etigbu ahụ. Mmiri ozu na-ekwu ma gị ya. Ọ nọkwa n'ụzọ. Mgbe ọ ga-eme, a ga-asịkwa na mkpuru ọ matekwa aka omume. Anya saa ụmụ Igbo, anya saa. Boko Haram anyị na-anụ taa bụkwa miss. Some of our evil leaders, some occultic men si a sacrifice ọbara to the beast they serve. Ihe isi gị na-afụkwanụ taa bụ a miss ka ha frustrated some Christians and turn them into vampires like them. 5,000 guns e discover na mosque dị na Port Harcourt Road na-aba. Ọ gịnị ka e mere onye isi nọ na mosque ahụ? Governors nọ na South East and South South. Biko gaanụ na all the mosque nọ na this area. Search the mosque one by one. Ihe unu ka ga-afụ ka ga-ebukwa ibu. This is a war against the Christians. Nyochakwa n'okwu ọfụma. Unu ga-aghọta ihe chi nkwere.
Ndị ahụ ji n'azịza kpagharị.
Ole ebe unu nọ?
Gwanụ ihe a ga-asị.
Ole ebe unu nọ?
Awụsa chi n'azịza kpagharị.
Ole ebe unu nọ?
Gwazoro ihe a ga-asị.
Ole ebe unu nọ?
Yoruba chi n'azịza kpagharị.
Ole ebe unu nọ?
Gwambili ihe a ga-asị.
Ole ebe unu nọ?
Ndị Igbo chi n'azịza kpagharị.
Ole ebe unu nọ?
Osugo na ihe a ga-asị erugo.
Ole ebe unu nọ?
Ụmụ Chukwu na ya na-abịa.
Ole ebe unu nọ?
Ụmụ Kekwe Nkwuchado.
Ole ebe unu nọ?
Mmiri ahụ a mara ọkwa ya.
Ole ebe unu nọ?
Ịma na mgbe ọ ga-ezu erugo.
Ole ebe unu nọ?
Ụmụ Kekwe Nkwuchado.
Ole ebe unu nọ?
Ọgwụnụ si n'anyị bofuo.
Ole ebe unu nọ?
Agwaba ntị ma ntị juo.
Ole ebe unu nọ?
Ndị ebuli isi na ntị ga-ala.
Ole ebe unu nọ?
Ozi m ka ugbu a, ọ dị ụzọ atọ. Nke mbụ na-asị the secret of Fulani herdsmen bụ ndị Boko. Nke abụọ na-asị a letter to Mr. President. Nke atọ na-asị Christians, we better wake up now before it is too late. The first question should be Fulani herdsmen, who are they? Who sent them? And what do they want? Nigerians, listen up. You people may hold or kill the messenger, but cannot kill or hold the message. Ozi niile nna ndị Kanu ziri ndị obodo a, ọkwa ha ncha na-eme one by one taa. Gịnị na-aka ndị Fulani herdsmen na obi? Nke na ha ga-edeta leta si na ha ga-abịa, ma bịakwa mana. Ọkwa ndị na-aja Delta militants ka edeclare ya ha bụrụ terrorist. Gịnị jizi na aga edeclare ya ndị nke a bụrụkwa terrorist ha dịta ihe anyị maka dịka ihe anyị ma ha dịka? Ele mmadụ dị na Anambra Biafra na Anambra ekerie ego ya na National Bus. Ha gbuo efi ha lee efi ha, ha chiri ego tinye na akpa so ha nwa. Chineke lekwa o, Igbo after 100 years anyị ka nọkwa n'isi ebe nke anyị na. Ana m abịakwanụ aha m ka nkwa Prọfet BBC. Onye ọbụla na-ege ekwu a kịta wee gechaa ya bụ okwu chọọ ka ọ gba ya mgba. Ya mata na kịta na Chineke adịgo nkwadobe ma dị njikere ịbịa onye ahụ tara mmụọ. Maka oge erugo mgbe ihe dị ike ga-eme n'obodo a, ka unu wee mara na ọ dị onye ziri ozi a. That young man is a prophet. God is watching. I am not here for politics or any other thing, but I am sending a spiritual message from the spiritual man, the I am that I am. Now, let me tell you the secret of Fulani herdsmen. Anu Mabekwanu.
Akọwa yele yele.
Ole ebe unu nọ?
Enugu agaghị aga.
Ole ebe unu nọ?
Ọgbọnye na-agụ na-eme.
Ole ebe unu nọ?
Ozu ndị mmadụ ebe niile.
Ole ebe unu nọ?
Okporo iso tie foot baba.
Ole ebe unu nọ?
Ame iso tie foot baba.
Ole ebe unu nọ?
Ọnwa sokwa tie foot baba.
Ole ebe unu nọ?
Fada Hausa ayi foot baba.
Ole ebe unu nọ?
Unu ndị chi n'azịza kpayale.
Ole ebe unu nọ?
No money no food.
Ole ebe unu nọ?
Pẹlu n'ogasi.
Ole ebe unu nọ?
ne bere o iu ku da bia ne kwa ga ka na bia mo ti na ke me ga anya mwefu ihe di ke ke na ti da boboda ndi o cha ga be kwa ga akusa ya bi he ma no ga di jizi o ne nu ka ni fulani hesmen ndi asi abata na bai abia na mbu ha na eji wa wa yo no di ni na chi ebi we ti ni ebi we mi bata na obodo ha mi bata na obodo o di mada to mo mada no ke le so ha ndi ka ho fo ni me ha de ya gwa di chiche ndi a ha na ha chi ebi ndi a bu ndi di che ndi ha ja dai ke o bu ndi a na be je go te ndi ha na eri ma na we tara ha ni mi ba ọtụtụ mgbe anyị na-ajụ kedu ka ndị a si enweta AK-47 ha na-ekwu wee na-agagharị ọ bụ ndị dị otu a na-ebunye bụ AK-47 ihe si na-akọwa ihe abụ na-ewepụtago m oge ma bakwa n'ime ịkpa dị otu ahụ ebe ha nọ ọlụmọsọ dị tik fọrest nọ na n'igbo dum ebe mmiri na-enwe swam ndị a ruo ebe ahụ ha bịa n'ebe efi ha lekwasị n'enye efi ahụ wee gafee maka na ha mana ndị igbo ama mmanya ụkwụ ebe ahụ anyị bụ ndị igbo anyị na-azọ izeri nne anyị enwere ike ịwapụ ọfịa dị be anyị mana fulani ba anya asị ọgwa ka asụwara anyị ọfịa ha sụwaziere anyị ọfịa ebe ka ha na-esi jiri nwanyị nwanyị na-amata gasị ebe zoro ezo dị na be anyị ha mekwara ya n'obodo ndị hausa n'afọ 1804-1808 ka ha si n'aka usman dafodio wee wabụ ndị hausa ọ bụrụ na ya na agwa gị mechaa o nke ha na ndị hausa ka na abịakwa o kristens sakwa n'anya na mmiri o ihe na agwa gị abụghị okwu mkpara mụ onye nu ya gwa nwanne ya ọ bụrụ na ha bata n'ime ebe a ha na-achị ebi ọ bụ ebe a ka ha na-anọ debe m ụfọdụ ngwa ha ji awakpo ndị be anyị ebe a ka ha na-anọ enwe ụmụ nwaanyị ndị be anyị bụ ndị nke jegide jegide jehie ụzọ ha ewere ha mere ihe masịrị ama na agwa ngwongwo ha bute n'ugbo ọkwa omena legos egbuo ndị igbo omenugwu hausa egbuo ndị igbo na be anyị ebe a zikwa ka ha bịa zikwara igbu ọkwa ya ebe a anyị ga-agbakpuzi n'ọnụ kristens onye ọbụla banyekwa na ebere o mmiri ozi anụ amụ okwu aka mgbe oge ozuzu ya bụ ihe ahụ ya dị n'unu ka ọ dị ihe a na-akọ ọ bụ ihe na-edoro anya na ka ha ga-esi wee mụbaa na be anyị biko onye na-ezikwa na ndị ngwụrụ a na-aya ihe ọ na-emeba bịara ego igbo gee ntị ihe a na-akọwara unu ejidela bizinesi ọtụtụ ụmụ igbo wee na-arịa n'iyi ọnwụ ndị a na-aya ihe ọ na-emeba bịara ịfụ n'ụzọ ha na-etudaga n'ugwu nwa ngwụrụ ọtụdaga n'ugwu wee na-ayọ ga ihe ego ọ na-ayọ gị ahụ ihe ọnụ dị ọyọta ego a ka o wee si ego dị mọnị ka ọ na-ayọ gị ahụ ọnụ dị ka o were mma ahụ wee chekwaba onwe ya maka ịdị ndụ ha na-abagharị n'ụzọ ha na-achị na ga-aga n'ogologo ụzọ ma ha chi ebi ma ha chiri ebi e nwere ndị uwe ojii na-ejide ndị ahụ ka ke na-afụkwa ha onye igbo jiri kenada ga-aga feta ofu tọwa ndị igbo ga na-eme maket ha ga-aghọta ihe a na-akọwa maka na mgbe agwa gị na ndị boko haram gbapụrụ na prizin ya gịnị ka ị chere gewe ekwentị n'ozi eziri ọ bụ n'aka ndị ahịa ya bụ ebe ọ na-aga ndị be anyị bịa duto na ndị be anyị nwere obi ebere maka na anyị bụ dị na-ekpere chineke anyị dashigide ha ego dashigide ha ego dashicha o ruo na mgbede ndị anyị na-abụrụ ụzọ nwegasịrị ebe dị iche iche ha na-eje azọ miti ego ụfọdụ na-eje azọ miti n'ebe ndị ka gị ụfọdụ na-eje azọ miti ebe mee maket ma ọtụ na-aga ebe dị iche iche ọ bụrụ na ha garuo ebe azọ miti ego ala ha ji kpokọ ego ụmụ igbo maka ego ha natara abụọka ibe ha na-adị iche ego nke ụmụ igbo na-adị iche ego nke ndị kristens na-adị iche achịkọ ọnya bụ ego ala ha ji etinye ya na bezi wee gbanye mmiri bido incantation hei jizọs eze bido ebube maka igbu ihe zoro ezo wee nye m ka a na-eme nya bụ ihe ka a na-agbalị biznes ụmụ igbo ka a na-agbalị biznes kristens ọtụtụ n'ime ndị anyị fụkpụrụ ụzọ ọ kpọgara ya ka ha wuo a ma bịakwanụ original ndị fulani bụ ndị anyị ma na-ebi ka ha na-achị ọkwa ndị anyị na-aga na dashibu ma akwa ma bred ndị nketa dị iche ọwụ ego a ndị a na-ayọta n'aka ebe ụmụ igbo nakwa aka kristens ọwụ ebe a ka a na-esi wee gote ọkada a na-ebunye ndị a na-agbanata ọkada a na-ebunye ndị a na-agbanata bụ ọkada ha si eji amatasị ebe anyị si apụ nakwa ebe anyị si aba banye bifo fulani ole na-agba ọkada n'obodo a ihe anyị ji mara ha bụ ịkpụcha mbọ nakwa ịpọlishi akpụkpọ anyị ọ bụ chineke debere ya ka ọ dị onye ebere m ka chi ebere bụ kọbụ na anụmanụ a na-asị chọba ebe ndị ipob na-eme miti aka ga-ebikwa gị na-ana o maka chineke mana ndị ahụ a na-achụ ọ n'ime enwebụ ihe ha mere o enwerọkwa ihe ha mere chineke na-enekwa ma onye gị bụ onye igbo a ga-enye 500,000 ka ọ bụrụ gị ga-egosi ebe ha nọ chineke na-ahụkwa gị Only with them in and all you will borrow the Fulani herdsmen, where Ghana, Suka, where Sunday, Madame. Hey, I need a woman. I'll put more to make what you could end up. Here, your time, man. I can't give you. Oh. And what way is it? I'm crazy, but I need to put out a more corrupt. A bandy canage, it was a long way. A great dinner, one for me, who's it? Anama si ogadi kwa mwa for mao e bo so no supposed to eh ogadi re amao I bu di go mao okay nezian all to the landlord ndi chopo tani hedio ta na men e jena mo visa send e uma aka ho do yi mmiri ana mo gbe ezo ebe mani gbo abo wa no so ebe ka na mo aka ma do febere na ebe bu chukwe kwa ka nyabu mmiri ozozo ma gozo oga mana mama kwa na china ma. Oh, we're looking at it. Nick Evian Okada. Who's in the old? Nipo at times. And when he can see. When you go. Second, I'll get you 100 naira. We'll get you back. More with Christian Wagga. How about 15 naira? You're opening for that. Duto, only Evian Okada. Evian Okada. How about Okada? But I'm going to be. Evian Haka. How many of them are nice? I'm going to buy now. Where is it? Yeah, I'm a pass in a house. I'm a secret in view. I'm a pass in crazy in view. Mark again. Again, you pull a nail in that sister is not an equal. Oh, my again, Christus, get it. Oh, yeah, I don't know. Robo Bunoka, but I know the head of my cassette to it. Oh, why not look at my number? I know your baby called Christus, get well into all Catholic cathedrals, the Anglican, Pentecostals, Pico, when you open a man, see, I put no federal government. And you know, Nick, see what's up. Niru church of mana abu kwara bi huku kwa na biao Christians ba chakwara anya nka abu kwa ga na nzo so so ndipo ana pass ni Christian bio owenye hana enye ze hana ha bia ze obero ge henwe ne bia na each of the states mana nigo oga go be no boro be nugu state o chine ka ge kwa ala kia e chukwa ju ogini kana okwa mali kana gwa ya. Okwonya gwaru kwe ewegwe of. Maka ha no roze roze ndi wana. Ha ge bidozu ni wegwu ezi ai. Ai na hazo wazi ana. Obunu ndi ba na atu egwu omu ngbe ha bukata e bukata ai. Ai ge jiza kai yo bazie. Kai bo bisi ana. Masi ha pa ai kai den. Hey! Awu e mochi na ge buerem. Jesus says e bide bube. Ibu e yezu rezo wenyem. Si ku ogu maka ndi mura mura gije. Ndi governor sai. Obugini ke emelu. Una does it all. Hey! Anya sa! Mr. President, sir! With due respect, my people are no more happy! We are dying! Can't you see my people cry? Can't you see the tears in their eyes? Oh, why the evils? Why the evils? Why us? We're past the crazy bill. And then we have Emian in each of the states. Was there another pattern? I get JM Islamization. Everyone again on your plan, it was Omona. Una Gameco committed. Una Gara work. Hagamoko government chairman. Kahazi never had a mother at Tobata. Get you about a munya. Divine Amuma on your toy, Yaman on your Toronia. Hana Munukosi, Masamakahana Mukoko. Madden Hanuman on Ibino. Ibo Kenu Buta. Ndia Savana Yagasiana. Ebana ma save na kwebana ga save ujuru ni bia o milioneru mbogezo oga makwana ma moya na china ma biko lu mwibo nganu ti noku muka onye tele ti taga aga ni njo aige nwero nwae mana oge sina ka chineke webia biko ndio korobia ndigo onde ana eziga na oba asi ana eje ka agba onu ndo agba ndo a oruze ni ke bobutezi unu ezi puten. Five and more five anata. When you see a body, you see a mochi neke se kwa na abu mwono diri go. Omate kwa komeo. Anyi kato mwago nuko isi. Ibu to isi wapuna kena na ami mbulo mana niko. Omunem. Ako tonya nezi punu. Na kwa kwanjiru nejeku. Kunu si kwa do. Wena abia. Onyi bolo chalo no lo mosku niya. Mabolo chalo hote lo mosku niya. Gini bebi mnobi ya. Owe Christian. We Muslim, yeah, man. I am a chapoon one by one. biko nu abu ni ye ndi ane kukita we bo si bongo juru bu mokrobi guanya biko si koma onu ndo oso si ni asa ahu ni runu maka one monyo chansi onagi akuchike oputanu ni agwa ndu ona liko ya juraju ni ruaru si ahu kwani otua ahambu profe BBC ozi nezi bozi muo we mwereti ya nuru manufi ya mabu you can kill the messenger but you cannot kill the message ozi mo bozi muo anima biakwana anya sabunu na milio
This
is the sign. The governors, local government chairman, Abunu Namari Hunu Merene Haketa, Mwenya Biega Afaka, Oga Likwegu, Mbiga Gamapa, Nama Moya Natinama, Chetapano, Nandu Director, the Pagetti Man and Aka, Makoko Sutowai. Onye obuna nanu benne ya umu nne gi kuzi anu na ya bi ha di kumake ya onye ke ga chi ban hey chifi ba yu gwa yu odogwi bo je jemba obugi ni mere I ma chiri ngiti ni heli ne mere na suka ko puta no obuzu joji odogwu de ka ga na ni ofi mere na mo obi kuni kwesi gi si from Enugu state we ga ba Abuja Ijefu president onye madu nwuru na gara madu mgbaru ko onye anwuru ko onye na bia mgbaru na bia bia madu isa nwo onye isi ala kwesi Ijefu mana ndi nwuru ebe ọbụnụ madu isa ebe nu ka anyị na-aga n'ume Igbo after 100 years anyị ka dịkwa blind onye jụrụ na ajụ n'onwe ya my own governor ọwụ ezie bụ na ama m na o wutere gị n'obi kuku maka ihe nwere ike ime ka odogwu ka gị bepụta anya mmiri ihe ahụ bụ ihe siri ike mana kwuo okwu banyere ya na kọmishọna a na-ekwu na eji eji siji sikwa ike o sinyocha ihe gbasara ya sinyocha ihe gbasara ya ọkwa ndị igbo na-anwụ ya why the igbos why the igbos why the igbos why the igbos why my people why the christians oh god ọnọdụ anyị chọrọ inye aka chineke anyị nọ na chen agbọya change ndị acha azịza na aza ihe a unu zachakwa kpokọn we need cause intervention we need cause intervention my people are dying n'elu ozu mmadụ ebe niile hey chukwu jụkwa aha nka mkpa prọfe BBC anụ m abịakwa na
ọnwa sokwa tie vot baba
ole ebe unu nọ
mada ahụsi anyị vot baba
ole ebe unu nọ
unu ndị chi na-azịza akpaghalị
ole ebe unu nọ
no money no food
ole ebe unu nọ
To keep Igbo land safe is a task and it must be done. The only problem Igbo have is saboteur and we don't know our enemies. Igbos, get ready. I'm seeing a heavy rain coming. Some may say, if I am the one, I'll do this, I'll do that. It's a big lie. You'll do nothing. Oh God, any man or woman, be it the president, be it the governors, be it the senators, be it the house member, be it an Igbo man, Hausa man or Yoruba man that is involved in this incident that happened in the Nsukka. Oh Lord, please wipe away all the family members and the family itself and even the person. Make sure nothing remains in that family in Jesus' name. God of my father and God of my father, give me the strength and courage that I may be worthy of this honorable duty.
Ole bunu no,
owa sokwa tie vot baba.
Ole bunu no,
mada ahụsi anyị vot baba.
Ole bunu no,
unu ndị chi na-azịza akpaghalị.
Ole
upon anybody that is involved in this incident that took place at Osuka. I know after this message, after some time now, somebody, a political pastor, will want to resign because of pressure. But we are going to say no to that. Oga, stay there. Iyonye metara, isia kogi chukuna. All these fake promises, this error must be corrected. $1 to $1. Hey. All these contracts that have stopped, even the second Niger Bridge, that have stopped. The country will still pay, just like they did to Julius Berger before. And my bekwanu.
Fulani nandi boneme.
Ole bunu no.
Suka na garaga.
Ole bunu no.
Ogiri na garaga.
Ole bunu no.
Obunike na garaga.
Ole bunu no.
Nundi sinun choroche.
Ole bunu no.
Walu chenja habiala.
Ole bunu no.
Nundi siri good baba.
Ole bunu no.
Some Igbo people, the foolish ones, do ask me, why did Odumegwu Ojukwu see Biafra before he died? Now let me answer that question. I will not answer it because of my age, but I will answer it because the Lord opened my eyes. The Lord said, because Ojukwu, you are a warlord and your hands have touched blood, you will not be the one to take my people to that promised land. But another person will do that. Very simple. Just the same thing that happened to Moses. Igbos, when did he hear the obligation? Manaka Emuraya came to town. Kasi Sianu Nogo, a satanar. Piko Munem di Soma goes here. Oburo Giwuna Mani Nega Fuchine Menanao. Maka Mani Chafi Hine Menani Man and Yamusuga Fuki Hine Menani. Ima Zihoga Hun. They do call us terrorists. But we are freedom fighters. They use our brothers against us. Nigeria has killed all their prophets. Hey! Why the evils? Why the evils? Why the evils? Oh, for the Igbo, Erewe Mburu Obi, Leakon Uche, ha! Nani Maki Hunani Igbo, Mboro We Hojo. Otu Nike U Preachers, no, 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 ka, pastors and reverend. Wesiri Gwandeo, say an Ihane Mumuna and all the Hopama have turned the pulpit into a den of thieves because they want money. They have turned the Bible upside down. Hey! Oh Lord, why? Why would this continue? When would this stop? Bikolu, Christians, I want to say this. Who can need the security? Kita, to put million and more years old. My Catholic, my Anglican, my Pentecostals. Obugona ne woku foru neku di kope wulegu sewe nanka. Otu di wanasi neku mdi okotik. My kabiti nena. Mba, awi di doga garante. Kente ofuma. Iyone mebu, chetakwa na mbora gawa. Awi honaku. But I know, Nandi Kema knows him here is the Bozi Chineke sim. Mana Mamba Kaku Sozia. My prayer is this, that I will attend the funeral of those that want me dead. In Jesus' name, I don't know of you. Ekeneka di go to the governor of Ebonyi State, Mako Fesimi Homere. Iba ni chiari ehina bae. Jeff Umai, ekene o, na kaa mgodo o Facebook hime. Chifoke zye azu, ekene di kwa nage maka isa achi mosk, mafwe gwe chicho ebi abogusi ane bae. Other governors moro de hena ka. Anu mabia kwa? Ane ku kemere. Oza ane mekwa. Nigeria. Ebe ka ena gano. But anyway, it is our fault. We have eaten the bread of sorrow. Mgwalen, Fulani na Chinama, GAK 47. When you watching on the Boluzo, Nature quando de managing Kurunkuru, a beka and a gun. Manoti Emma, Bukedo my Avana, he hosted a man of Brunoa. Now by a cotton on Yamu Society, now by a hand running out, he will give Puchineke, and we'll give Jazaga. Ozimo. Maka nozimo kandizi. Ama maisha neni ni maraja na toto. Jesus yo kibu bom. Bonye chesi na arum kama chebelu makani na chum. Maka ama mubo shoga hu. Ndiyebele mne merebu ndiaka haka dini yao. Okwe election duo. I bought a mona mother battle. I got caught in ways again. No matter what, go. Or do you go to my weapon to go with a never? It's one name again. My old senator, the apostle of Igbo land, he came for the man. One name he gets a fan who says, I'm a walker and it's where I can go. And there's a wonderful anew because it is a poor foreign devil. My kind of foreign devil will be a little over to fear. Can we be prophet and I'm the car? Nibu, they will go. And we're going to run here. Man, and you now, Bambo, can you go haram? I'm this. Ndiburu madu kwa fuwa bala Kage nyamnesi Emwelea hafu hana cho Manandi bai Na kufoye ne kuku Sinya imweroma Onye kuku makeni Hey Sine kono da chori nyaka biko Biko ndibu Ana menyeka adika wani Onye makwa mwo chukua na eme potua Jenny, I wanted no time to put it out. See, I am one hour. Oh, forget it here. On a bear, and when a green white green in there. Mr. President, Biko, and my young car. I'm a name when Dibu. Now, go again, Hakawaka. Biko, who is here? Devil of Fulani has men. Jebu, what a ton of Nibu. Nebu, Munai, Biko. Ebe ale mumu nae mnebe hana akubo Nyendi fama asibo nina akubo nanibo Biko nye hebwe Kaengwe keche kwa ihae kola ako Tupakua nalaye umaka Nyeraye aka Obu nige meka Chinyaye ndika ke Hachenu guaye che kwa uwae Nkabayro mkembu Mr. President sir Biko Umamod kandane debe chanozo We the Igbos We are not ready for war. War is a wasteful occupation. Please, retrieve those ammunitions. Sibu achin no ihendia. Aya choga agabiko. Iya ne kukwana po mada bi aso jwa in heavy wine. Man amam na chine gaga amara elu fai. Amam. Oto akansi fu, oto akansi fu. Eme choga amati eme resi fu kwa. President, Biko, I am saying, please, sir, this present administration should stop complaining and start doing the work. Let them look into the matters that has to do with the poor masses. The fuel price is still going to increase. I am telling you people now, let us watch till after 3 months. Give me look at what we're in the Naka government. Before you know about that task, there was a man who had to take that. And what would the government about a house? And came to Nietzsche. A master Adam, it's an Aranda one hour. And so, who would? And he wanted to see my easy guy. Hey, get well on watch out. They blackmail with the evils. They paint us black and white. They gossip, they criticize. Just to achieve their selfish aim. If you're an embassy, sir, embassy in Azuka, Mr. President, sir, ọrụ sekọnd naija briji a ọ bụ gịnị ji ya ọ pụtara na ndị igbo ekwesịghị ịmụ ụzọ ha si agaba ka ọ bụ na ọ pọnishment nke dịrị anyị echekwa m ma ọ bụ anyị bụ ndị igbo ka a gara ibu ụzọ kọnsida goda wa matas dị ka a kpọrọ anyị wa naijiria ọkwa saịdị aka afụka ma naija delta ma saut est ọkwa anyị na-ahụzi anya mana n'aka anyị ka esi ata n'ihe eji azụ obodo ata ihe ego mere igberika ego echekọtara m ihe gbasara gị isi chọọ ka ọ gbasaa m echeela m maka mma na njọ ị na-eme amaghị m ma mma ị na-eme ma njọ ị na-eme onye ka ibi ya mọni ego ịwai okpowo akụ ihe mere igbo n'ịka anyị na-awagharị ụbọchị a na-achọ gị bụ ego ụbọchị a mụrụ jizọs na Betlehem gị bụ ego kwa ka ejikwa go judas ka o lesikwa ha ofu jizọs aha mụkwa maka ego ọkwa gị mere Ananias na nwunye ya wee nwuo otu bọs nye n'ọnọdụ idebere igbo ndị nke kraịst n'elu n'ihi na oge ọ ga-eruo this is a wake up call to all Christians. Agha nke anyị abụghị ube na mma but let us pray ka anyị kpee na-ekpere ndị kristians ka anyị kpee na-ekpere ụmụ chineke ka anyị kpee na-ekpere arịrị ekwu licensing office taa ndị nke eji 200 eme na mbụ tata bụ 1000 ndị landlord enwere ihe chọrọ igwu unu revenue increasement ọ nọkwa n'ụzọ unu ejikwa n'akpagbu ụmụ ogbenye onye ọbụla bụrụ obe dịrị ya anyị chọrọ change abịala ndị a na-aplan strike unu hapụ na strike ka anyị nọrọgo n'ime change ọ bụ ihe anyị ji aka anyị metere onwe ụbọchị election onye ka ị tọrọ biko fuel arịala fuel alitoola nye kenneth trimos ka anyị mara ma ọ ihe egwu ka anyị na-eme Mr. President, sir, you can hold the messenger, but you cannot hold the message. Umiwo, onye awari kwanu unu, onye chekwa de eche agha, ndị a gbakwa na bai gburugburu. Anụ ma gburu nke bụ eziokwu, dịka nsị fụ na mmụọ, ndị a gbago bai gburugburu. Mana Chineke si na ọ ga-eji aka wee n'ọnya bụ agha, maka na ọ bụ ya ma ihe ka mma. Ụfọdụ ndị che na ọwa agha na-alụso ndị igbo ndị na-eje delta si na ọwa agha na-alụso ndị igbo ọwa asị mgbe unu ga-aghọta ọ ga-adị late ihe a war against the Christians. Chetakwanụ Benue killings 7 communities onye igbo jide ma gafee ụzọ ndị uwe ojii ejide ya Fulani na-eji ya ọwa akara aka but bere people want to kill me if you see me you say what you want I don't care it cannot make me to stop what I'm doing.
Ole bununo ndị tiri mkpu baba ole bununo were aligo n'enu ọjị ole.